serigne touba khadalahu allah makhtar lahu neena ya man ja'alta salawatin namiya anni masafata suluki tawiya julli yimay julli ci yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama sama borom defal namako mu may taxagnal yoonu yalla taxagn moy gawal sunu borom dako may ay mindam gaw lol ci agale ci yalla sunu borom ndax lepp day haqul yaqin xeyna mu leer ci biir téré bi insha allah ta'ala wallahu a'lam.